Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraɓe amen heeɗiɓe studio tamani oɗo saha saki ko mawɗo Ousmane Dikko yetti taw kabaruji gonɗi ɗo ɗi salamum mawɗo ana yo hitande 2016 latono Mali fou e sago nadduɓe laana hono guɓe yogaje mbi kettinama sara ley golle kawral deƴere e dewrintinal ngal keña hooreɓe CMFR mbaddi wiide ɓe dande wootere mbaji mbiɗi du kenne e golleji fedde jokkititonde golle kawral ngal haala nana e araɓe mbi ana cullani koɓe ngala e ley dabare deƴere nde hooreɓe maɓɓe gongini kala ko hennata sera e ley golleji ɗi millioji tapantati e jeɗɗi gaɗa e ley usine moƴƴinowo lamɗan ndima ley laamu Tumbutu oɗo usine sarwan Mali e leyɗe kewɗe ɓeydanan du région o keɓal imaɗo projet leydi yanka ko janggo yo janginde sukaɓe madrasa birki e nedi yo ɗum waddani oɗo projet wallifade dewtere birki e nedi ley arabiyankore yo ɗe toɓɓe woni teme jottinta o hande hono hooreɓe CMFR heƴaɓe wonɓe sahal mbaddi keñe wiide ɓe fuu ɓe dande wootere ɓe wonɓe hande e ley campus 15 tawdanoɓe e puɗɗode plateforme mbi waajibi ɓe kenne e ley golleji fedde jokkititoɗo golle o nde Ousmane Agge Mohamedoun mo campus 15 wi yo gouvernement hani darade e darde mum faɓe kenne hen keɗe ko haaldi e Ayouba Sow e ley ko Mamadou Sama Seku faccitani en
l'accord qui a été
tal kour signandu latike sago meden ene fuf jonnon fa hande wala ko bilti hen tafu e ko hulbini hen dun yo andi ya feccugo leddi ni woni ko yiyete e kulle kewde e le tarkuru ndu tobbe didan hen kultadi fa sanne arande o yo tobbere tato berde do hollete wiide dabar fuf kando fiyede an han lamu leddi ndi e heddibe fuf jabana dun dido bel mun yo do be kollata poral hakkunde sema plateforme e lamu o e hakkille am dum hana fes sabi lamu o yo dental yimbe mali iwde kay yaade kidal so wonno o yirata golle ɗe ana hani o wawa salade ma o wajibina e heddiɓe wadde no ɗum nawrata yimɓe Mali fof
hono haala nana en araɓe mbi ana cullani ko ngala e ley dabare deƴere nde ɓe kolliti so jañalol fay gotol jaɓale tan deƴere wartanta leydi ndi guɓe ɗe tinno kawra fa moƴƴere wartana wonɓe ley sahal ngal Mohamed Mohamedoun El Umrani horejo dendal ngal arabe Mali haldi Ayouba Sow kede ko Mamadou Sama Seku faccitani en
cette situation
en fufu yo sago goto hewti en kawrutini kala ko woni ley talkuru ndu ana hani ngaden ko watta fufu sala nafamu ana yotto kala yimbele e jaliñ di wana ene gube kaptoji di tan talkuru ndu wadama sala jam e deejere ana warta e ley nokkuji meden fufu wana tan fa nafa enen gube kaptoji di tan goto e meden fufu fa yottaaje e jaliñ di ana hani wadande talkuru ndu hakkille so ni won caliido e jaliñ di talkuru ndu hebata lawul
dans ce pays
kala ko jiɗɗon yettinde hakkillaji meɗo no mbawi fewde fa e hello amen Facebook studio tamani ɗo
tamani
fa hande e ley jokkitade kabaruji ɗi Union Africaine ɓami aadi fa deƴere warta e ley leyɗe ɗe fo hoorejo mum andini oɗo kabaru e puɗɗoɗe hitande nde madame Kosuma Lamine Zuma wi hitande 2016 nde laato waylitere ɓalal ley sariyaji neɗɗa ko honjotoɓe yogaɓe mbi ana wawi laatade ka kana laamiɓe leydi afrique ɗe jingana yimɓe joƴƴinɓen ɗumɓe ɓen ana kaaja renede fa sanne firun mayga dunke en ande haaldi e Idrissa Sako keɗe ko Mamadou Sama Seku faccitani en
yo laamiɓe leyɗele afrique ɗe kaani jukkude ko e mum e andude wiide ko woni yela yimɓele joƴƴinde ɓe so ni ɓe jeebima kabaru ndenaku e yirwele jaliñi ɗi waajiɓe ɓen woɗɗotoɓe haɓoji ɗi fuf ƴewtama fa gasa yo sababu laamiɓe mbawali sakitari ɗi low hono fuf mbaweten halde kabaru ndenaku tawene kute ana woodi hakkunde laamiɓe e jaliñi ɗi ɗum jaati laatima sababu so afrique laatima ɗo tuundi mottete
ono laamu Tumbutu heɓi usine moƴƴinowo lamɗan ndiman golle usine o huuɓan Mali e leyɗe goɗɗe fuu ndenno sarwan du leyɗe ɗe lamɗan ndima ɓeydanan laamu o du keɓal yo millioji capantati e joyi gaɗa e makko haa berte haaldi e Mohamed Idrissa Cisse Ibrahima Cisse hoorejo conseil régional keɗe ko Mamadou Sama Seku faccitani en
e dow heɗintinde keɓal région Tumbutu min balliri jawdi darnugol usine mbaylitowo lanɗam hande o ɗum fuɗɗima gollude fa lanɗan muɗum na yeeya ley lumoji kewɗi oɗo usine ana yaltina lanɗan laatiɗo sago yimɓe fuf ley Mali e caggal Mali banggal hakke ko usine o yaltinta ɗum darnaka tafun saabi eɗum ɓili e dow ko hasindina nder e caggal leydi ɗi ɗo o ɓuuri fuf andede
fedde leydi an kaku walli fika dewtere birki e needi le arabiyan kore nde dewtere beedina jangobe madrasa be andude leydi ndi fawarde e latade leydi an kobe moddibe walde nde moobi jande cakite yontere nde fewde eno nde dewtere nawtorte fode njaay hore jo fedde nde haldi e alhussein abakture kede ko mamadou sama seku facitani en
le constat
min taykiti ke wiide sukaabe jangube medersa be ana majji faamu kulle kewde bangal gollirde laamu e gollirde serviceji inde adunaaru sabi be ngala dewte facintino wadi min jiidi e suudu mu inowo dewte la sahilan salla jangobe medersa iwde nayobo fa yottaade jeenobo ana heba dewte de ko opposé tawtata yo salla jangube lekkol e jangube medersa fufu ana pora bangal ande birki e jeydal leydi
etc etc
ono babani ko ne laati ke kedjaado fa buita maya maya sukaabe o o joinina haldi de yontere e yottinobe kabaruji cakite yontere de fa fo andina korso o do imadara babadi kone haldi alhussein abature kede ko mamadou sama seku facitani en
la campagne dengal fay goto yoppaka yo habude yebare sabi binowo mayde beydo ma cukalel mudum kala debbo tinno e cellal mudum debbo hamilu yo haybe gilla fuddode fa do hewtata hore makko kala cukalel ndimaado yo jokka munude falle bu mun jeegom sa afuf lotan juude meden e sabunde lelo den e le alkile ciwaado reedu dogoru hana yebede
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'aide Suède ngoni pabatobe studio tamani sen garti e kabaruji region gaji meden di keben faamu tanto ansongo to dabare woteji di ana gonda gadoji nyande sappo lewru janvier du nenno horebe biroji commune talatay janginama ila alande no di jogorte yu janginobe sappo joyon pori e ndedo jande ono gollirde daraninde laawi hokki sukaabe lekkol woro le laamu banamba pompindiyam kawral kaaki muudum fu ana yafa e milioji sappo e joyi o pompi hokkambe do sukaabe jangobe ndiyam cenidam sen jari to duansa do hono gollirde yirwere neddaku e kebal duansa wadi batu kenya fa famminan no galleji mbawi wurnirde sukaabe fa woda hejaabe baale rewbe fa warde e sawrobe kanyu e hala nana en fu kawri e odo batu humanibe dum kolliti le laamu duansa o temedere suka fu atan sappo tatombe yo rafaabe fa sanne sengartiri ga seguga hollitinde tan yo kanko Bobacar Sankare burdo lorinde bancini gollo le journal segu 20 kany radio sikoro latike ciubado le tottere lorde noga e goberde nyande alande le ngalurne daranibe dum bi yo golleji makko gaddanimo hebde ndedo lorde nanna do kaddude di do kabaruji yo micintinde on tan fa hande hono gube yogaje bi kettinama sera le golleji kawral DR e deruntinangal kenya hore CMFR mbaddi wiide du be darne e darne mabbe fa be ketta e golle o hono hala nane en arab bi ana cullani fa sanne ko be kettina sera nenne le sugolo mudu be bi jinno kambe hor mabbe be kenne e golle o usine mudino lamdandi mandu mudinam darnama to tumbututo ana wondi mudinde lamdam fa sarwa leydi mali e godde de hono imade projet leydi ankaku jangodu walli fikel dewtere le arabe encore imade mudum yo wallude sugabe jango madrasa be no be andira leydi ndi faabe laato leydi ankobe mujjube yo dido kabaruji kaddude hande nenno kedde heedade faande yewtere meden ana yeso